1 a Thessalonica 3.
Nchifukwa chake pamene sidatenso kupirira, tidalolera kutsalira tokha ku Atene.
Choncho tidatuma Timoteyo, mʼbale wathu ndi mzathu wogwira naye ntchito ya Mulungu yolalika uthenga wabwino wa Khristu. Tidamtuma kuti adzakulimbitseni mtima ndi kukukhazikitsani mʼchikhulupiriro chanu, kuopa kuti wina aliyense mwa inu angagwedezeke chifukwa cha manzunzowa. Mukudziwa nokha kuti Mulungu ndiye adalola kuti zimenezi zitigwere.
Pajatu pamene tinali pamodzi nanu, tidakuwuziranitu kuti tidzayenera kuzunzidwa. Ndipo monga mukudziwa, zimenezi zidachitikadi. Nchifukwa chake, pamene sindidatenso kupirira, ndidatuma Timoteyo kuti adzaone mmene chilili chikhulupiriro chanu. Pakuti ndinkaopa kuti kapena Satana wonyenga uja adakunyengani, ndipo kuti ntchito zathu zonse pakati panupo zidangopita pachabe.
Koma tsopano Timoteyo wabwerako kuchokera kwanuko, ndipo watisimbira mbiri yokoma ya chikhulupiriro chanu ndi chikondi chanu. Watiwuzanso kuti masiku onse mumatikumbukira mokondwa, ndipo kuti mumalakalaka kutiona ife, monga momwe ifeyo timafunitsitsira kukuonaninso inuyo.
Motero abale, pakati pa masautso ndi mazunzo athu onse, chikhulupiriro chanu chatithunzitsa mtima. Takhalanso ndi moyo tsopano pakuti mukulimbika pa Chikhristu chanu. Nanga tingathe bwanji kuyamika Mulungu mokwanira chifukwa cha inu, poona chimwemwe chonse chimene tinacho pamaso pa Mulungu wathu? Ndi mtima wonse timapemphera usana ndi usiku kuti tionane nanunso maso ndi maso, kuti tikakwaniritse zimene zikusowa pakuonetsa chikhulupiriro chanu.
Tikupempha kuti Mulungu Atate athu mwini ndi Ambuye athu Yesu atikonzere njira yabwino kuti tidzafike kwanuko. Ambuye akulitsile kulitsile kukondana kwanu ndiponso chikondi chanu chapa anthu onse, monga momwe chikondi chathu chapa inu chikukulira kulira. Motero Iye adzalimbitsa mitima yanu kuti idzakhale yangwiro ndi yoyela pamaso pa Mulungu Atate athu, pamene Ambuye Yesu adzabwerenso pamodzi ndi oyela ake onse.